ngoshileyo ngele mutusa kana Ope gabanga Ngoshileyo ngele mutusa kana Ngoba bangani kona bangani luqiniso Mase kuba kona umanga manga kuyisisa Ngoba bangani kona abana manga Angeke bakhaza mase ngini
Oh, thank you. Sabendo, in the normal journal, and I'll say, it's